bafana basikolwe mantombazane uyazibasathanda yaza bafana basikolwe mantombazane azibasathanda uthi uyangithanda kanjani abele wawujola nosiswami wena uthi uyangithanda kanjani abele wawujola nosiswami wena
I'm gonna make you mine.